Ngiyabonga mnumzane. Ningahlala phansi, umfowethu Joseph uyangithanda nje. Lolu kube usuku olukhulu kimi.
I met many of the fine people here in this great city.
Futhi ngahlangana nabaningi babantu abakahle lapha kuleli dolobha elikhulu futhi bengisendaweni othengondlela kuyo ngidla namhlanje nenenekazi elithile lenyoka futhi lathi leli ye ithuba lami ukwazi ukuxhola isandla sakho mfowethu Branham. Futhi langethula kumyeni walo futhi lathi impela ngiwujabulele lowo mlayezo ezolo busuku. Ngiyazi bayakholelwa emseni noma bayangithanda noma okuthize lapha kukho konke lokho. Nenenekazi langimemela idina endlini yalo, ngiyethemba ukuthi lapha kulobu busuku didewethu ngiyakuthakasela impela lokho kakhulu futhi ukubona ukuthi ukuthi ubunothando ezinhlizweni ukungimemela ekhaya lakho lokho kuhle kakhulu. Ngifuna ukusho ukuthi yonke imilayezo isethephini umngane wami olungileyo lapha lahambisana naye umnumzane Jean Gode nomnumzane Leo Messia bangabafana bamathephu bemihlangano benawo lapha futhi asasiyitendeni sezincwadi noma itafule lezincwadi njalo nezithombe ezingelosi yenkosi ngesike isikhathi lapho ngingazi bambi izinkonzo zokuphulukisa asizimemezeli kangako lezo niyabo kodwa zilapho kulabo abazifunayo izincwadi nezithombe kanjalo njalo. Manje kuyinhlanhla yami kulobu busuku kuba ngibe lapha futhi nokukhuluma kini okuvele ezwini lakhe, izwi lakhe elingcwele eliligugu. Futhi ngicabangile kusukela izolo kusihlwa ngizama ukusho ukuthi ibandla belibuyele emuva kangakanani. Ngicabange ukuthi ngiyozama ukuchaza kulobu busuku ngendlela yami yokukwenza ukuthi kusondele kangakanani ukufika kwenkosi. Nenhloso yami kule milayezo ngukuvusa ibandla ukuthi sifanele silungele noma yinini lapho efika. Leyo yinto esemqoka futhi akule ndaba ukuthi ufika kuphi noma sikhathi sini, asilungele kuyinto enkulu. Iyazi kwakukhona izintombi ezaphuma kuyomhlangabeza futhi ezinhlanu zaziseyizintombi futhi zaziyizintombi eziyiziwula ezingawagcinanga amafutha izibanini zazo futhi nakuba zaziyizintombi ngokufanayo nje njengezinye zazingavunyelwe ukuya esivini sakusihla somshado. Makube kude kakhulu kunoma yibaphi abantu lapha kulobu busuku kuba bafakwe ukuze beyokhishwa ebukhoneni benkosi. Bafakwe kulelo qembu lezintombi zingena amafutha izibanini zazo. Futhi ngangi ubile ulokhu engitshela ukuthi abantu abaningi bayambuza mayelana namakhadi omkhuleko okuba kukhulekelwe abagulayo. Ngani ngiyacabanga emhlanganweni ngamunye bakhulekela abagulayo futhi nje ngokuba lethi kulobu busuku bekukhona abefundisi abebe nabanye abagulayo belele phandle lapha ngemuva ukuba bakhulekelwe lapho ngingena. Manje bengicabanga nje ukuthi nje ukukhuluma kwasebusuku bekuyikho konke bengizokwenza bengingazi ukuthi bengizokhulekela abagulayo futhi nokho uma abantu bengicela ukuba ngikhulekele abagulayo awu ngizojabula ukukwenza niyabo nje kungazi bengicabanga nje ngalokhu kuyingongothela futhi ngikhuluma njengesikhulumo sakusihla nje. Nokho ungahle uthintane nebhodi lakho noma abaqondisi kumbe noma ngabe kuyini sizokhulekela abagulayo uma ofisa ukuba lokho kwenziwe. Manje kulobu busuku ngifisa ukufunda encwadini kaDanyeli kulobu busuku kodwa ngaphambi kokuba senze kanjalo asikhothamise amakhanda ethu mzizwana nje senzele izwi lomkhuleko. Oh Nkulunkulu omkhulu lophakade owabuyisa futhi iNkosi uJesu kwabafileyo umelusi wezimvu omkhulu nomhlambe futhi umvusile kwabafileyo futhi uyaphila kulobu busuku ephila nathi nakithi enika ukuphila kwethu amandla ukuze sihambe siqonde ngokuzotha nangokulunga kulolu suku lwamanje nesizukulwane. Siyizincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi izothumela ubukhona bakhe kakhulu kakhulu phakathi kwethu kulobu busuku. Ukuthi uma kwenzeka kube khona izoni phakathi kwethu ukuthi zizoba namahloni ngazo ngokulahla umusa wakhe nesihawu esinikezwe bona ngokukhulu kuphana. Ukuze beze kulobu busuku futhi bamemukele njengomsindisi wabo uqobo. Sizocela kulobu busuku Nkosi ukuthi uyonyakaze sayibandla lakho sengathi akukaze ukuze sazi ihora esiphila kulo. Ngokuba ngempela ekufundeni kwayizolo kusehla sithola ukuthi lo nyaka webandla wawuzoba yisivivi uqala nje ukungena ezweni. Futhi umvini wokwenziwa ngegama nje ukhula ngasebandleni futhi uklinya ukuphila kokomoya kwebandla. Ngakho uNkulunkulu kulobu busuku thumela isikela negeja lokuhlanyela futhi uncume lonke ukhula oluklinya ibandla. Zonke izibusiso ezinkulu zokomoya zebandla elizifanele nokuthi uJesu ufile ukuze lemukele kwangathi kungafika ngokuphindwe ngekhulu kulobu busuku. Isihlambe sikhulu sezibusiso zakhe phezu kwabantu njengoba silinda ngenhlonipho yokuzithoba Nkosi. Futhi njengoba sivule izwi lakho sazi ukuthi liyizwi lokuphila futhi linguNkulunkulu uqobo lwakhe edwetshwe ekhasini. Sizocela ukuthi uyothumela umoya enhlizweni yenceku yakho Nkosi futhi sithole ingqikithi ebiyofanelana nje naleli hora. Yizwa umkhuleko wezinceku zakho Nkosi njengoba sikhuleka ndawonye egameni lenkosi uJesu nangenkazimulo yakhe. Amen. UDaniel wesihlanu amashumi amabili nanhlanu. Lo ngumbhalo owalotshwayo mene mene tekel ufasin. Sibhekana nento ethize, akukho nokuncane okungabaza kunama yiyiphi inhliziyo lapha, kodwa ukuthi kukhona into ethize elungiselela ukwenzeka. Futhi ngokuba ngamaKristu newashi ukuthi izwe alinayo impendulo kulolu suku. Isayense ayinayo impendulo kulolu suku. Futhi into edabukisa kakhulu nengxenye yakho ibandla alinayo. Kanti besifanele sibe yindawo lapho abantu bengeza khona futhi bathole lezi zinto, kodwa sishushumbe sasuka. Manje kuyo yonke iminyaka emgamanxweni wonyaka ngamunye bekuhlala njalo kunezixwayiso ngaphambi kokwahlulelwa. Futhi uma abantu bedelela izixwayiso akusekho okusele kodwa ukwahlulelwa. Zimbili kuphela izinto, umusa nokwahlulela. Futhi lapho wedelela umusa, ukwahlulela kuzofanele kufike ngokuzenzekelayo. Futhi noma ubani obengabuka phezu kwezitaladi futhi afunde amaphephandaba futhi alalele umsakazo. Futhi sonke siyazi ukuthi kukhona okungalungile, futhi njengoba kungalungile iBhayibheli likaNkulunkulu alisishiyi neze singenampendulo kulezi zinto. Futhi ukubona isimo isizwe sakithi esingene kuzo, siyazi ukuthi angeke kube nalutho olisele ngaphandle kokwahlulelwa kithi. Futhi ngisho lesi sitatimende ngaphandle kokuxolisa, uma uNkulunkulu evumela iUnited States yaseMelika, izwe lakithi elithandekayo nekhaya lizedlulele ngaphandle kokwahlulelwa, uzobophezeleka ukuba ukuba avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa kunjalo ngokuba sinecala lezono ezifanayo. UNkulunkulu uyazithanda izoni kodwa uzonda isono saso futhi ngakho niyabo uNkulunkulu ufanele enze ngokufanayo ngaso sonke isikhathi. Angeke enze ngendlela eyodwa ngesikhathi esithize futhi lolo hlobo lufanayo lwenhlekelele luvuke isenzo sakhe kowokuqala sizofanele sibe kowesibili ngendlela efanayo. Kungenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi enza endaweni yokuqala. Singabantu abasazofa futhi sinengqondo enomkhawulo futhi yena ungongenasiphelo, ngakho-ke sithola ubuhlakani kakhulu futhi sifunde kakhulu njengoba izinsuku ziqhubeka nezizukulwane zivuka futhi ziwe. Kodwa uNkulunkulu wayephelele kwasekuqaleni, akatholi buhlakani ngokwedlulele ngoba wayengongenasiphelo. Bese kuthi-ke uma uNkulunkulu ungenasiphelo wabizelwa enkundleni ukuba asebenze ngendlela enza ngayo kokuqala, kuzofanele kube yisinqumo sakhe ngaso zonke isikhathi lapho inhlekelele efanayo ivuka. Ngakho-ke uma umuntu wayeyisoni noNkulunkulu wabizwa enkundleni yisoni ukuba asisindise, futhi uNkulunkulu waba nomusa futhi wasindisa leso soni, isono esilandelayo siyafika ufanele asisindise. Kungenjalo wenze iphutha ngenkathi esindisa isoni sokuqala, futhi lapho indoda egulayo iza kuNkulunkulu izofuna umusa, futhi uNkulunkulu wapha leyo ndoda egulayo ukuphulukiswa komzimba wayo. Lapho kufika indoda yesibili egulayo uzofanele aphe okufanayo. Kungenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi epha indoda yokuqala ukuphulukiswa. Ngakho uma isono sasizokwahlulelwa nguNkulunkulu futhi wamemezela ukwahlulela ngenxa yesono, lapho leso sono sivuka futhi uzofanele asehlulele futhi. Kungenjalo wenza iphutha ngokusehlulela endaweni yokuqala. Ngakho ngenkathi iSodoma neGomora nezono zabo zahlulelwa kanjalo, khona-ke uma iMelika yenza izono ezifanayo, uNkulunkulu uzofanele anikeze lesi sizwe ukwahlulelwa okufanayo. Kungenjalo wenza iphutha ngenkathi ehlulela iSodoma. Futhi emgamanxweni wonyaka ngamunye sibe nemigamanxa eminingane yesikhathi, lapho isikhathi siphela ikhono lomuntu liyafiphala. Futhi njengoba besiyoqaphela embubhisweni yangaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi, manje ngifuna nje ukubeka isendlalelo esincane salokho engifuna ukunilethela khona. Ezweni langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi emva kukaKhayini no-Abela, kwase kuthi-ke uSethi wavuswa ukuba athathe indawo ka-Abela emele ukufa, ukumbelwa nokuvuka kwenkosi Jesu olungileyo, indoda eqala ukuvumbuka kulaba bafana ababili. Futhi uma nizoqaphela, umuntu waba ngohlakaniphileyo nokhaliphile, kodwa ukuhlakanipha kufike neze ngasohlangothini lukaSethi. Bonke ososayense nabahlakaniphile nabanobuhlakani namadoda afundile beza ngasohlangothini uhlangothi lukaKhayini, ngoba badla emthini wokwazi kusobala kodwa wokuhle nokubi, kodwa olunye uhlangothi lwaluwuhlangothi oluthobekile. Kwase kuthi-ke kwafika endaweni lapho izwe laligcwele ososayensi abakhulu, futhi babangababi nokho bekholwa. Futhi nakho kufika umgamanxa wesikhathi ukuthi uNkulunkulu wayefanele ahlulele isono, futhi ngenkathi yakwenza ngaphambi kokuba ukwahlulela kwakhe kwedluliswe, wathumela abaprofethi izingelosi okungaphezu kwemvelo, izibonakaliso ezinkulu nezimanga, bese-ke kuba yimbubhiso. Futhi ekuphumeni kwabantwana bakwa-Israyeli ibandla laseselipholile babehlele lapho ukuba babe ngamakhosi yaseGibhithe kanjalo njalo. futhi nakho kufika enkundleni yabaprofethi izingelosi imilayezo okungaphezu kwemvelo nokwahlulela eGibhithe. Ngezinsuku zokufika kwenkosi uJesu, ibandla laselipholile futhi nesono sasesizinzile ebandleni. Kwase-ke kufika ingelosi futhi yabonakala kuZakhariya umprofethi, wafika enkundleni khona-ke okungaphezu kwemvelo kwenziwa. Kwase-ke kuba ukwahlulelwa ku-Israyeli futhi wahlakazeka emimoyeni yomine yezwe. Futhi bangane bami abathandekayo kakhulu, sikomunye umgamanco sibe neminyaka engamakhulu ayishumi nenhlanu ngezikhathi zobumnyama ebukatolikeni. Kwase kufika uMartin Luther kwaphola. Kwase kufika uWesley kwaphola. Kwase kufika iBaptist futhi laphola. Kwase kufika iPentecost laphola, noma alizange liye ekupholeni laba sivivi. Futhi kodwa ngaphambi nje kwalokhu kuphola okukhulu noma ukuba sivivi kwebandla lePentecostal, nakho kufika futhi enkundleni okungaphezu kwemvelo nabaprofethi nemilayezo emikhulu, nokuphulukiswa kwabagulayo nokuvuswa kwabafileyo yisixobo sesayini sikaNkulunkulu sisesikhathini sokuphela. Nebandla lisivivi nje liphola futhi liyahamba, lifanele libe ngaleyo ndlela uNkulunkulu wathi liyoba ngaleyo ndlela. Kodwa isexwayiso ngokuthi onezindlebe zokuzwa makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Manje indaba yethu iqala kulobu busuku ngomunye wale migamanco, futhi lokho kwakungukuthi inkundla yethu ivuleka eBhabhiloni. Futhi iBhabhiloni livela ekuqaleni kweBhayibheli, livela maphakathi neBhayibheli, futhi livela ekugcineni kweBhayibheli. Manje akukho lutho emhlabeni manje, kodwa lokho obekuhlala kunjalo kuphuma kuGenesisi yonke imfundiso egqamileyo. Uma uzobuyela emuva futhi utatishisise, uzothola ukuthi yonke imfundiso egqamileyo emhlabeni namhlanje yaqala kuGenesisi, ngoba kusho ukuqala inzalo. Naso sonke isono enisibona emhlabeni namhlanje saqala kuGenesisi. Futhi ngifuna ukunibuza ukuthize, yini isono na? Isono singukulunga ukuphendukezelwe. Senake nacabanga ngalokho na? Ninamadoda akaniwe eninomngeni futhi uhlala nomkakho, ungumkakho futhi umsulwe nje futhi ungcwele njengoba wayenjalo ngaphambi kokuba ushadelwe nguye ebusweni bukaNkulunkulu uma ushadelwe ngokusemthethweni. Kodwa isenzo esifanayo nomunye wesifazane kuyoba ukuphendukezela ukulunga kukho okungalungi, okuyolahla umphefumulo wakho ezokweni ngokukwenza nokho isenzo esifanayo. Konke okungalungi kungukulunga kuphendukezelwe. Ukugula yimpilo ephendukezelwe. Ukufa kungukuphila okuphendukezelwe. Yonke into ekhona yayikhona. Futhi manje iBhayibheli libonakala ekuqaleni kweBhayibheli, maphakathi neBhayibheli, nasekugcineni kweBhayibheli. Kusifanele ukuthi sithi ukufundisisa ngeBhayibheli elokuqala lakhiwa nguNimrodi owayeyindodana kaHamu. Futhi kwakungumuzi omkhulu, futhi yonke indawo nasemizini ezungezile yayikhonza kulo muzi omkhulu. Futhi kwakunjengenhlangano enkulu ukuthi onke amanye amabandla akhonza kulobu buholo obubodwa obukhulu ubunhloko. Futhi wasungulwa esigodini saseShinari, okwakungesinye sezigodi enye yezinkulu kunazo zonke izindawo ezicebe kunazo zonke ezweni elaziwayo ngalolo suku. Nemfula i-Eufrathe iTigrisi yadlula ngaphezu kwawo, ne-Eufrathe yedlula ngoesigodini. Futhi lolu lwazi lungatholakala kwethi 2 Babylons kaHislopo nabaningi bababhali basendulo. futhi njengoba siqaphela wawakhelwe inhloso yokuba ube ngovelele umbusi phezu kwabanye. UNkulunkulu kazange ahlose noma yimuphi umuzi nanoma yimuphi umuntu ukuba abuse omunye phezu komunye. Sonke siyizidalwa ezifanayo zikaNkulunkulu, senziwe ngomfanekiso wakhe nangokufana naye. Nalo muzi omkhulu wakhiwa, ake siwubuke, wawungamamayela ayikhulu namashumi amabili ngakulo muzi, nezindonga zalo muzi zazingamafidi angamashumi ayisishiyagalombili ngaphesheya kodonga. Wawungagijimisa umjaho wezinqola zempi uzungeze lelo donga ngamandla anje njengoba ihashi belingagabavula, futhi zonke izitaladi emzini zazingamafidi athile angamakhulu amabili ukuvundla. Manje ngalezo zinsuku amadolobha aye nezitaladi ezincane kakhulu. Ngike ngaba sengxenyeni enkulu yezwe namanye alawo madolobha amadala njengaseNorway nokunye nokunye. Bona amadolobha mancane kakhulu ukuthi awu abakwazi ngisho ukudlulisa imoto esitaladini, ngoba kwakuyinqola encane eyadlula esitaladini. Kodwa kuleyo mizi izitaladi yasePapiloni zaziyibanzi ngaphesheya njengaleli hholo likhulu ngokwangempela. Nezinqola eziningi zazingehla futhi uma siqaphela, njengoba kufika izinqola nawo wonke umuzi wonke amasango evuliwe, futhi aholela ngo esigodlweni esasibekwe phakathi nendawo yomuzi. Ngakhunjuzwa ngakho esikhathini esingezide esedlule ngenkathi ngiseRoma. Yonke imigwaqo iholela eRoma, zonke izitaladi kubukeka sengathi iholela eVatican. Esikhundleni sokuba nesixobo esisho amamayela banentombi ibambe umntwana kaKristu ikhomba ngasedolobheni. Kodwa wonke umuzi izitaladi zaziholela ngophezulu esigodlweni, futhi ngaphambi kwesigodlo kwakukhona izitebhisi ezinkulu ezehlayo. Nomfula i-Eufrate wadabula emzini phambi kwesigodlo, futhi kunomuzi omkhulu kwakukhona izindonga ezinkulu namasango amakhulu okwakwenziwe ngethusi eliqinile amafidi ayikhulu athize ukuphakama. Futhi ngifuna niqaphele kushibeka izingadi ngakulezo zindonga nomuzi emzini maphakathi nawo kwakunesigodlo. Nomfula i-Eufrate udlula ngakhona iphethini yasezulwini nje. Kwakuyini na? Yizulu eliphendukezelwe elaqanjwa ngudeveli, futhi kuqala labizwa ngokuthi amasango aseparadesi, futhi kamuva labizwa ngokuthi ukudideka, okusho ukuthi hlubukile. Niyabonga udeveli ozama ukuhlanganisa lonke izwe phansi kwenhloko eyodwa enkulu yobufundisi. Bebelokhu bekuzama futhi benza umbukiso omuhle kakhulu ngakho namhlanje. Futhi kunomuzi babenempi enkulu kunazo zonke, babenempahla yokwakha enhle kunayo yonke eyayingatholwa emhlabeni wonke yalethwa kubo. Nomhlaba wonke wakhonza kuleli dolobha, futhi ngenkathi kusendaweni enjengaleyo bonke emva kwezindonga ukuthi bazizwa bephephe kanjani. Ososayensi abedlula bonke, ubuchopho obedlula bonke, ababenabo izinqola ezedlula zonke, amahashi edlula onke, amasosha agqoke kahle ukwedlula onke, kakhulu ukuba badle, abantu abagqoke ukwedlula bonke, futhi babephephile emva kwezindonga ezinjalo. Leso akusiso yini isithombe esihle kakhulu salelizwe nabangono kunabo bonke abebengatholakala? Nososayense obedlula bonke obengatholwa, ibutho eligqoke ukwedlula onke elikhona na? Kodwa manje ke ngenkathi befika emva kwalezi zindonga bacabanga ukuthi babengaphila nje noma ngayiphi indlela ababethanda ukuyenza, futhi babezoba kahle ngoba babephephile. futhi lokho kube isimo sokuziphatha sabantu bakithi kulelizwe ukuthi ngoba sinebutho eliwedlula onke nelikhulu kunawo wonke nelinamandla kunawo wonke nezibhamu ezedlula zonke nemishini eyedlula yonke nokudla okukwedlula konke nakho konke okukwedlula konke sazizwa sengathi sasiphephile kodwa khumbulani uNkulunkulu wasezulwini angevalelwe ngaphandle nganoma yiluphi uhlobo lodonga noma ngabe udonga lwemvelo noma udonga lobufundisi uNkulunkulu buka phansi esemazulwini futhi akukho lutho angazi ngalo noma wayengazi kusukela kumqaleni ukuthi kuyobangela indlela uNkulunkulu ongenasiphelo futhi lapho abantu becabanga ukuthi baphephile khona ke isono siyangena uma bekuyoba khona ngenhlanhla labo lapha kulobu busuku abangamaswisi bengingefuna ukulimaza imizwa yenu kodwa ngisanda kufika nje ngivela eSwitzerland futhi oh ukhuluma ngesikejane sizimele banjalo abakaze babe nempi amakhulu eminyaka banelutho abangalulwela ngakho nje abalandaba ngempela uma nizoxola ngesisho sasesitaladeni bathi ukuzidla ngokudlulele futhi lapho sekufika ngesonto ekuseni ubuya ucabanga ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane besesikhona ngakho konke ukuqhubeka kokuthuka kungcwele izinsimbi zikhala nezinsimbi ezikhencezayo zikhala kwaze wangakwazi ukuzizwa ukhuluma esitaladeni kanzima kuthi abagxeki ababi kunabo bonke abamelene nenkosi uJesu engake ngahlangana nabo kungani na bazizwa sengathi akukho lutho olungasikhathaza ngiyaqa umuqa ngiye eJalimane emfowethu ngiqonde ukuthi kwakukhona abantu abehlukene ngakho konke babedingeke ukuba bagwaxe ngaphansi kwezakhiwo babekade beshisiwe ezitaladeni bayazi ukuthi impi yayisho ukuthini bayazi ukuthi kwakuyini ukubeka ithemba kuNkulunkulu lapho ishingali njengoHitler lalibaholele kulolo hlobo lwendawo namaningi alawo angempela amakristu angokoqobo eJalimane ayedingeke akhulekele konke ukudla okugcwele umlomo ayenakho ukuhlushwa kwenza ibandla liqine futhi uNkulunkulu uzoqinisa leli bandla lasemelika ngolunye usuku litshashe esikhoselweni se-bomb down down kodwa ngifuna ukunitshela ukuthize ngizokulungisa lokho akukho mpheme webhomu waleli bhomu abanalo manje liyoqhumisa imbobo emhlabathini yamafidi ayikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu ukujula amamayela ayisikwele ayikhulu namashumi amahlanu uma uhambe amafidi ayinkulungwane emhlabathini ukungqubuzeka kwalokho bekuyophula onke amathambo emzimbeni wakho akukho ndawo yokucasha izansi lapha kodwa ngifuna ukuqinisekisa leli bandla kulobu busuku ukuthi khona indawo yebandla nompheme awenziwe ngensimbi ngaphansi komhlabathi kodwa wenziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe ibandla ngokuphepha lizothatha indawo yalo nesikhundla salo ngakho yileyo ndawo kuphela yokucasha ekhona uNkulunkulu kwenze kakhulu ngangokuthi akukho lutho ngokuphathekayo esingabeka izandla zethu kulo kuphakathi kokuthi ukwethemba noma ukubhubha nesizwe sakithi esikhulu njengoba siyisizwe esikhulu esikhulu kunazo zonke ezweni futhi sonke siyabe sabo ubukhomanisi nizwa zonke izinhlelo futhi ngibe nenhlanhla yokudla ukudla kwasekuseni esikhathini esingeside sedlule nephini likamongameli Nixon futhi yonke ingxoxo yakhe ngenkathi sisakhuluma kwakungubukhomanisi ngangingomncane nje umshumayeli ongumgingqi kongcwele ngangazizwa ngikahle ukuhlala eceleni kwakhe kodwa akusibo ubukhomanisi esifanele sikhathazeke ngabo akusiyo iriobhini iyecofa iaphula elilimazayo yisibungu emnyombweni esibulala iaphula futhi akusibo ubukhomanisi obulimaza imelika ngukubola kwethu uqobo phakathi kwethu ukuziphatha okubi kwethu nezinto lokho kwephula umgogodla walesi sizwe ubumama bonakele nebandla seliye ezinjeni zonke izinto ezinkulu esazimela izimiso ezinkulu lezinto kubole ngaphansi kwethu ngakho yizimilo zethu qobo ezisibulele hayi ubukhomanisi kumbe noma yisiphi esinye isizwe isono siyihlazo kunoma yisiphi isizwe ubumama nemigomo emikhulu kanjalo kwephulwa lapho omama bekhokha ikhulu lamadola ngencane inja enekhala elinamafingila ngiyaxolisa ngaleso sisho futhi uyifaka endlini futhi uyinike uthando lukamama futhi igibele ijikeleza ngemoto futhi bahlele umndeni noma yisiphi isizwe besiyocwila ngaphansi kwezinto ezinjengalokho futhi amaphoyisa ethu azomvumela ukuba azihundule esitaladini futhi ahambe ehle izinto ezinjengokusakaza kwethelevishini okungahlungiwe kwabesifazane abadala abanenhlamba abashade kane noma kahlanu onondindwa balesi sizwe namantombazanyana abathatha njengesibonelo Nezitolo zethu zilayishwe phaba ngo-David Crockett no-Lone Ranger. Kwakungubani u-Lone Ranger na? Kunamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye abantwana kuleli dolobha. Abangakutshela okuningi ngo-David Crockett kunokuba bebengakutshela ngo-Jesu Kristu. Kunjalo. Khona ke ungitshela ukuthi wesaba ubukhomanisi na ngudeveli obufanele umesabe. Lapho omama bebabuyisele ekhaya babadedele bahlale nomzanyana futhi phandle ndawo ndawo ebhareni bephuza bese kuthi ke nesibindi sokubeka unyawo lwakhe kujantshi futhi acule uNkulunkulu busise iMelika futhi uyisikwelete esikhulu kunazo zonke esake saba naso ngingumelika futhi ngiyalithanda izwe lami kodwa ngiyakholelwa ebumelikaneni bangempela Hayi le nto esinayo namhlanje ukuthiwa ubumelika kubolile futhi kwabola phansi kwethu ngo yilapho izinkathazo zethu zilele khona yile nto yabanamhlanje ngoba sizizwe siphephile ngani akukho sizwe esingasibaxabule kunjalo kodwa kukhona uNkulunkulu ozosehlulela ngezwi lakhe nango Jesu Kristu ngolunye usuku nendlela esaphatha ngayo uKristu ukuthi ukwahlulelwa sekuseduze nale migamanco lezi zibonakaliso lezi zimanga nezimangaliso azenzile ngezandla zezinceku zakhe ivangela lishumayela ngoJack Schuller uBilly Graham Oral Roberts nabanye abaningi nabafile uvusiwe namehlo ezimpumputhe avuniwe kuyisixobo sesayini yokuthi sisekupheleni impela abantu bakamoya bebeyokuqonda lokho futhi mina ngezinye izikhathi ngiyamangala ngangimile esikhathini esingeside sedlule lapha ebandleni likaJoseph Boze futhi nginomhlangano noBilly wayengitshelile ngekathi ngingena wathi baba izolo ebusuku ngekathi mfowethu uSibone ekhombisa ifilimu yakhe ethi Le Gold yase-Africa bacelwa ukuba banikele ngomnikelo wokumsiza ezimishini zakhe wathi kwenzeke ukuthi ngime ezethamelini futhi ngabona lona wesifazane omncane othize egqoke kabi omncane umswidi woqobo wehlela ephaketheni lakhe futhi uxebula cishe amadola ayikhulu futhi anikele ngawo ukusiza umfowethu uSibone wathi ngakhala cishe impela lowo wesifazane omncane bandla lapho ayengathola khona imali eyenele ukunikeza lokho mhlawumbe ukuphila kwakhe okuncane na kodwa ukwesekela ivangeli ukuzama ukuba lifinyelele kuwo wonke umfantu nekhona ngokuba ukuphela sekuseduze wathi ngekathi ngisuka esakhiweni ngalobo busuku ubusuku besibili wathi Billy sithandwa unalo ikhadi lomkhuleko nganginika lona na wathi madam anginalo ngizobona ukuthi uJini noLiye usenalo yini elisele babengenawo wathi inelikazi asinawo amakhadi omkhuleko asele onke akhishiwe futhi wathi kulungile sithandwa ngiyaqonda wathi mama hlangana nami lapha kusasa ebusuku ezansi lapha ngaphambi kwalomugqa ngizoqinisekisa ukuthi yalithola ikhadi lomkhuleko wathi kulungile sithandwa futhi wazithintitha wabuyela phansi edabula esakhiweni emizuzwini embalwa nje ngiyangena futhi ngekathi umugqa uqala nomoya ongcwele omkhulu ukhona ukhombisa izibonakaliso ezinkulu nezimanga kwenzekeni na ehlulela imicabango nezingondo esho ngaphambili ukuthi kwakuyini nokuthi kuzoba yini. Abantu babejabule futhi abanye babephulukiswa futhi uma uqonda ngani wami lowo ngumlayezo wokugcina ngaphambi kokufika kwenkosi. Ngifuna ukunibuza ngima lapha endabeni yami umzuzu uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa nasemihleni kaLoti kuzoba njalo kufikeni kwendodana kaNkulunkulu. Manje ngalesi sikhathi akuzukuba ngamanzi, kuzoba ngumlilo, bazoshisa lesi sizukulwane njengoba bashisa iSodoma neGomora. Manje ebhekisisani umlayezo wokugcina oya iSodoma naseGomora. Kuhlala njalo kunezigaba ezintathu zabantu, oweqiniso, okhethiweyo intombi, nesoni ongakholwayo, lelo yikholwa ongakholwayo nomzenzisi. Wonke umuzi unabo futhi lonke ibandla linabo amakholwa angempela nabangakholwayo bese ke kuba ngabazenzisi futhi nje sithwele kanzima kangi nabo futhi bekusizani ngaphambi kokuba iSodoma lishiswe izingelosi zenkosi ezintathu zazo zehlela kuAbrahama okwakuyikholwa okhethiweyo futhi okwakungumlobokazi wangempela intombi yangempela yayinamafutha isibanini. Neloti wayeyilawo osivivi nezimbili zezingelosi zehla kuyozama ukukhipha uLoti lapho aphume ezonini nabangakholwayo. Futhi qaphelani ukuthi kwenzekeni, bethisani imvelo yale ngelosi ngenkathi sebehambile. Yenza isibonakaliso ku-Abrahama okuyisibonakaliso esifanekisayo impela sanamhlanje. Yayifulathele ithende. Futhi sonke siyazi ukuthi babekade belindele ingane iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngesithembiso sikaNkulunkulu. No-Abrahama wayeneminyaka ekhulu budala, noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye ngaleso sikhathi. NoSara wayesemva kwengelosi, iBhayibheli lathi wayekhona, wayesethendeni, nethende lalisemva kwengelosi, nengelosi yathi ngingamfihlela u-Abrahama izinto ezizokwenzeka, lokhu eyindlalifa yezwe na? Futhi yathi ngizokuvakashela cishe ngokwesikhathi sokuphila izinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili zikaSara, futhi uzoyithola le ngane obuyilindile. NoSara emva kwengelosi ngaphakathi ethendeni wamamatheka, nengelosi yathi uhlekeleni uSara ethendeni na? Kwakuhle bonunile ukufunda ingqondo lolo na? NoSara waphuma wayesethi angihlekanga. Wathi yebo uhlekile ngokuba wayesaba. Kumbulani leyo ngelosi efanayo yayinguNkulunkulu ngenkathi u-Abrahama ekhonza. Futhi ngenkathi ihamba wathi wayekhulumele uNkulunkulu. Nokunyushwa lapho ngu-Elohim, uJehova uSomandla wenziwe isimo somuntu. Futhi uNkulunkulu wabonakaliswa emhlabeni kumuntu uJesu Kristu, futhi wenze izinto ezifanayo ngaphambi kokubhujiswa kwamaJuda. Futhi ubonakalisiwe kulobu busuku ebandleni lakhe, enze into efanayo ngaphambi kokubhujiswa kwabezizwe. Isinqumo sakhe sizofanele sifane isikhathi ngasinye, aye yikho izolo ube yikho namuhla, futhi uzoba yikho kuze kube phakade. Niyakuqaphela na? Kwakulapho-ke kufika isikhathi sokubhujiswa nesono sinqobelana macala onke, futhi uNkulunkulu iyasizonda isono. Nalesi sizwe esimweni saso sokwenqaba zona impela izinto uNkulunkulu azithumele. Qaphelani, kwakukhona indoda ngesinye isikhathi eyayidinga ukuphumula futhi yehlela olwandle, yayingakaze ilubone olwandle, yayizwile ngalo, ngakho yayisendleleni yayo yehla. Yathi yahlangana nosawoti omdala ebuya okuyitilosi, netilosi lathi kuyo, uyaphi umuntu wami olungileyo na? Ezansi olwandle ukuyophumuza ingqondo yami, angikaze ngilubone. Yathi ngilangazelela ukubona magagasi alo amakhulu, futhi ngihogela amanzi anosawoti, futhi ngizwe izinyoni zasolwandle. Nosawoti omdala wathi ngazalelwa olwandle, sengiluzwile iminyaka engamashumi amane, Akukho okuvusa amadlingozi ngalo kimi. Niyabo wayele ubone kakhulu nje kwakungekho lutho oluxhuxhumisayo manje bandla lePentecostal nani nonke nonke leyo indaba ngani kulobu busuku. Nibone izinto eziningi kakhulu zikaNkulunkulu sekuze kwajwayeleka kakhulu kini nikuthatha kalula kakhulu kalula kakhulu. Nalona wesifazane omncane emuva endabeni yami wenyukele kuvulando wasesitezi ngiqakele wayesehlala phansi ngikathi umoya ongcwele omkhulu wawunikeza ukubona okufihlakeleyo khona manjalo wathi inenekazi elincane elihlezi phezulu kuvulando wasesitezi ekhoneni ligqoke encane ingubo eyisikoshi wathi ukhulekele umyeni wakho osebenza endaweni ethize futhi igama lakhe ngusibanibani. Futhi uyamkhulekela ngoba uyisithulu endlebeni eyodwa kodwa wathi isho kanje inkosi usephulukisiwe nje wabuka phansi ewashini lakhe abone ukuthi kwakusikhathi sini. Emahoreni amane ingane kamuva ngenkathi efika ekhaya umyeni wakhe wayesephumile emnyango ememeza ngephimbo lakhe lonke wayekwazi ukuzwa wathi kwenzeke ngasikhathi sini na. Wathi bengihlezi esitulweni ngesikhathi esithize thize impela nje lendlebe yami yavuleka kungumzuzu ofanayo impela inkosi uNkulunkulu eyathi kuyakwenzeka. Kwakukhona umpofu ongazi owesifazane eyikhaladi inigro ehlezi ngale esikhaleni sezihlale ekhala ngoba akakwazanga ukuthela ikhadi lomkhuleko ukuba akhuphukele emsamo. Nomoya ongcwele wahamba waye lapho aye khona ngase ngibona lokho kukhanya kumi phezu kwakhe futhi kwathi kuyenenekazi igama lakho ngusibanibani. Ngomoya ongcwele ngingakaze ngimbone empilweni yami kwakungesimi ngisho engikhulumayo kusobala qhabo. Futhi wamtshela wathi uphethe isifo sokusha kwesibindi futhi nesifo esithize thize futhi wacishe waquleka kwakuphelele bekuhlala kunjalo futhi kuzohlala kunjalo. Niyabo uma unkungu uNkulunkulu kuzofanele kube njalo. Ngineminyaka engamashumi amane nesishiyagalolunye ubudala akukaze kwehluleke futhi ngeke kwehluleke uma bekuyimi bekuyohluleka okokuqala kodwa uNkulunkulu angehluleke ngoba uNkulunkulu angenza noma yini ngaphandle kokwehluleka. Futhi khona-ke wamtshela wathi kodwa indaba yakho enkulu unodade osezansi eLittle Rock e-Arkansas esibhedlela isikhungo sabagula ngengqondo. Ubephakathi lapho iminyaka eyishumi ehlanya ngokuphelele engibuze ekhanda lakhe odongeni futhi khona-ke wathi kuquleka nje wathi kodwa isho kanje inkosi usanda kuswanguluka. Futhi ngokuse kulandelayo umatroni wamkhipha njengodaba oluphelele futhi wandizela eChicago futhi wanikeza ubufakazi emsamo ngabo kanye ubusuku obulandelayo. Futhi Chicago inewhisky eningi kuyo nje kulobu busuku njengoba yayinayo ngaphambi kwalokho yonke ineclub ivuliwe abesifazane bazagqoka izikhindi bebhema osikilidi. Nebandla liqambuza esonweni njengoba nje lalihlala lenza. Kungani na? Bazizwa ukuthi baphephile ngoba basonte ebandleni ngoba wena ungummelika. Umfowethu Gosworth uthe wabuza usifazane ngesinye isikhathi ngaphambi kokumuka kwakhe ngabe ungumKristu na. Ngani wazizwa ethukiwe wathi ngikunika ukuba uqonde ukuthi ngikhanyise ikhandlela njalo ebusuku ngihlangane ngani ikhandlela nakho na. Nomunye wathi ungumKristu na. Wathi ngizokunika ukuba uqonde ngingummelikana lokho kuhlangene ngani nakho na. Cishe impela nje njengoba ikhandlela linakho awusuye umKristu kuze kuba sewemukele uKristu futhi wazalwa ngumoya ongcwele uyisidalo esisha noma yini engaphansi ulahlekile ungahle ube yiPentecostal ubhaphathizwe phambili emuva ngaleyo ndlela. Ungahle ukuba ucule emoyeni wakhuluma ngezilimi wasina emoyeni noma ngabe yini ongahle ukuba uyenzile kodwa uma ngempela ungazalwa ngumoya ophakade kaNkulunkulu ulahlekile. Futhi uma unjalo izithelo zikamoya zimemezela lokho oyikho uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvu ubumnene ububele ukukhuthazela emoyeni ongcwele. Belondekile oh ukuthi iBabiloni lalicabanga kanjani ukuthi babe phephile babenakho konke babenenkolo Ngakho nakho kufika isikhathi lapho abesifazane babo baba nesimile sibi amadoda abo athola umuzwa abashumayeli babo endaweni ukuthi babe yibo kuphela ogwini lolwandle babengekho omunye ngaphandle kwabo futhi babe neinkosi ezansi lapho okwakungu Elvis Presley wesimodeni umfana omdala uPPKN noma abanye babo njengomunye wamadoda akithi amakhulu anamhlanje abizwa kanjalo eMelika ngakho wenze iphathi enkulu yomculo okuzibinya futhi wamema wonke umuntu odumileyo ukuba eze futhi wayezoba nawo nje umculo okuzibinya wesimanje futhi ngakho niyabo akukho okusha kunegama elisha nje uCharlie Pelican omdala nina bogogo ababevame ukuthi yisichuse esidala nesigogo saso sethisiwe ethanda ukuza lo gologo omdala nobhiya wayengu Charlie Pelican omdala mfowethu ugqoke ijacket yedina ubiza uhlezi kubhampa kuwo wonke amabhokisi eqhwa namhlanje usezingeni Kodwa usengude evele omdala ofanayo kunjalo impela bangahle kuba abazange bakubize ngomculo okuzibinya kodwa kwakungumculo okuzibinya nelo mfana omdala ababenayo engalolu suku wathi ngizokwenza iphathi enkulu futhi ngizoba nayo ngempela ngakho wamema onke amasosha futhi wathola ugologo owedlula wonke kanye nobhiya ababengawuthola esizweni futhi bonke abesifazane bathola abagadi bezingane zabo futhi bonke benyukela lapho ukuzodansa nalamasosha babenesikhathi sangempela sengathi ngiyabona babenokusakaza kwesimanje wonke umpetho ulengayingadini enkulukazi kwingemuva lethempeli bamisa amakhandlela amakhulu futhi babenenqaba yokukhanya emuva lapho futhi oh isikhathi sesibodene sinjepho ababenaso sengathi ngiyabona bonke labo besifazane bephosa izinyawo zabo emoyeni futhi bempongoloza uphi nalamasosha ayidakiwe babephuza futhi bexokozela njengoba iBhayibheli lezwakalisa ukuthi babenjalo futhi bayobebenza okufanayo ngalesi sikhathi yini ehlukile kulokho nemelika yethu namhlanje na kuthiwani ngawo onke lama-nightclub nokunye nokunye na futhi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu abo abizwa ngamakristu kunjalo impela esikhathini esithile esedlule anginaso esikhathi sokukusho ngagijimela ekameleni lasehotela futhi kwakukhona othisha bakasonto sikole nabo bonke behlezi lapho bedakiwe babengakwazi ukusizana lokho kuqinisile manje futhi ngekathi benale phathi enkulu niyabo akekho owayengabakhathaza babenososayense ababedlula bonke ezweni babevikelwe yizindonga amafidi angamakhulu amabili namashumi amahlanu ukuphakama namafidi angamashumi ayisishiyagalombili ukuvundla onogada bemi yonke indawo izinqola ezedlula zonke ezidla kakhulu babenakho konke pho kungani befanele bakhathazeke na lapho abantu beba kanjalo lapho uthola indawo lapho ungeke ube nomthwalo emphefumulweni wakho uthola umshumayeli epulpiti lakho ongakama izinwele zakhe zehle ziqine kakhulu oyobamba umlomo wakhe uvuleke futhi abubule futhi athi amen njengenkonyane elifayo bese ke ucabanga ukuthi wena unohlobo oluthize lwesitayela ngoba yena unesiqhuso budokotela ngingaqoka kuba nomndeni wami uhlezi lapho uyo lalela umshumayeli ubengabazi oABC bakhe owayengakwazi ukuhlukanisa uphize ekhofini futhi azi inkosi njengomsindisi wakhe kunabo bonke ubukhazikhazi obukhulu ababekugqokile lapho namasudi abo edina nokholo labaphendukezelwe emuva impela udeveli uhlala egcwele lokho yilokho impela okwakuqale kuqaleni kuselokho esemnyakazweni manje ngifuna niqaphele ukuqhubeka kancane nje njengoba babenale phathi enkulu babedansa futhi benesikhathi esikhulu futhi bephuza i-hotels yabo edlula onke impela ka-92 noma yini ababenayo ngalolu suku bebukisa nje futhi benesikhathi sabo esikhulu nokudansa nakho konke babengazi ukuthi kwakwenzekani ezweni elingaphandle futhi kanjalo lesi sizwe sizange sazi ukuthi kwakwenzekani ngaphandle kwenzekani empini yokuqala na lapho wonke umuntu eguqe ngamadolo abo beshe imikhuleko futhi bekhuleka futhi bekhala ukubuyisa abafana futhi wababungaza ngani lapho sebebuya na uPhiya uGologo yilokho ababebungazwa ngakho kwasekuqaleni nje benifanele ngabe benikupenga matyala nibongo kunkulu nokho nithi sicine singangena empini inkosi yeka ihlazo kuyilo yeka ihlazo ebusweni bukaNkulunkulu manje qaphelane esikhundleni sabesifazane begqoke izingubo zabo futhi baziphathise kwamanenekazi bukani indlela abenza ngayo esikhundleni sokuba abantu babuyele ebandleni futhi bekhonze uNkulunkulu benzani na bephuma becakazela begijima ngapha nangapha bephuza bebhema zonke izinhlobo zombhedo abakhathaleni lutho ngoNkulunkulu futhi bengazi lutho ngaye kunoma ilawu beliyokwazi ngobusuku baseGibhithe futhi nokho bazisho ukuthi bangamaKristu uma ungumKristu uyophila njengakho izithelo zikamoya zizokulandela uma ukuphila kukaKristu kuwe uzophila ukuphila kukaKristu uya emvinini wethanga ujola amathanga uya emvinini omagilebhisi ujola amagilebhisi uJesu wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha siza ebandleni futhi sitholane na ihlelo lami lingcono kunelakho asibambisani kulowo mhlangano ohe bephikisane beqophisana bephikisa lowo akusiye uKristu impela kusiye kodwa usuku esiphila kulo futhi ngiyababona benesikhathi simnandi nje futhi emva kwesikhashana cishe njengabanye osomahlaya bethu bomsakazo noma ithelevishini noma izingcweti zamabhayisikobho babefuna ukuzijabulisa baqhulule ihlaya ngomshumayelo nempandla noma ukuthize niyazi into ethize yabathanda ukuhlekisa ngayo ngekolo njengabantu labo bafo baphumele lapha u-Elvis Presley futhi benze icoxe elincane uhlobo oluthile lwenkonzo yezenkolo noma uhlobo oluthile lwethu lo lezenkolo bese ke phuma bese ethi uyakholwa umculo ukuzibinya ngakwelinye icala nenkolo ngakwelinye icala ngeke uthole amanzi ababayo namnandi emthonjelo ofanayo akulutho kodwa amanga kaDevil munye kuphela umehluko phakathi kukaJuda Iscariot noElvis Presley uJuda Iscariot wathola izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu ngokuthengisa uKristu uElvis Presley wayengumfana wePentecostal wathengisa ngoKristu futhi wathola uxhaxha lomakhati lekhini esigidi samadola yilowo umehluko futhi uEndy Ford ecula lawo mahubo futhi njengobuso obude ngokwanele ukuba aphuze umbhobo phansi kugcineni kwethunga angcwele ngcwele kakhulu futhi ubuya ngapha futhi wagaxa labo besifazane nalezo zinto nalo other country labo nalawo angcelile amahlaya anehlazo futhi nina bantu nilalela into enjengaleyo na futhi nina bantwana nithatha lokho kube yisibonelo senu na funda iBhayibheli futhi uthathe uKristu abe yisibonelo sakho futhi udede kuleyo nto lesi sizwe siyabhubha kunjalo impela hoyi leyo ndlela abenza ngayo iBhayibheli kulowo mgamangco manje babe babazeka ngcono ngoba kwakukhona umprofeti kaNkulunkulu wangempela kulelozwe babe nemvuselelo eqhubekayo kulelozwe kodwa hayi phakathi kwalelo zinga ngakho qaphelani ukuthi kwenzekeni bathi ake sixoxe ihlaya elincane manje nalo mkhokhiso semncane waphumela lapho wayesethi manje sizozijabulisa nje ngalabo abagingqika abangcwele niyazi eminyakeni embalwa edlule kwakuvame kuba nenqwaba yabagingqika abangcwele ezweni lakithi washo baba wami inkosi Nebukadnezari waba letha ngapha futhi asihambe siyolanda izitsha zabo futhi sizijabulise kancane mfowethu kunendawo lapho onganyathela khona uwele umuqa ohlukanisayo phakathi kwesihawu nokwahlulela futhi ngiyesaba ukuthi sikwenzile ngokusobala ngiyazi sinakho njengesizwe futhi bahamba futhi bathatha izitsha ezingcwele zenkosi yini isitsha senkosi na okuqukethe izibusiso nalelo yibandla lakhe niyizitsha zenkosi benzani na bahlekisa ngazo baphuma basebethela iwayini ugologo kumbe noma kwakuyini phakathi lapho futhi nje asi nje senze umdlalo wasesiteji lokhu umzuzu sengiyambona lo mfo wesimodeni uElvis noma ebesingamqhathanisa naye namhlanje nalo mdathi wokuzibinye wesimodeni ayewenza futhi kwakukhona amasosha nabesifazane besemuva emathangeni abo nakho konke nomunye umzanyana ekhaya eyinakekela manje bababiza ngezancinza okuyisifebe esingokomthetho namhlanje yilokho isizwe esigcwaliswe ngakho washada futhi wehlukanisa futhi washada futhi wehlukanisa futhi washada futhi wehlukanisa futhi ngoba banenye babiza uhlaka oluhle noma yini uhlobo oluthile lobuso obuhle mfowethu baba izithixo esizweni ngani kwakuvame ukuthi sasifanele sithumele eParis ukutshela ukuthi sibawundule kanjani abesifazane bethu manje iParis ithumela ngapha ukukophela kithi ngizoshumela ngalokho qhabo ngeke ngibe nesikhathi ngobunye balobu busuku ngizosho ngokuthi ukuhlaselwa kweUnited States nokugubuqelwa kukahulumeni nguDeville sibone ukuthi sikuphi omunye wabaphansi kunabo bonke okhona ezweni kulezo zinto izehlukaniso eziningi eUnited States kunoma kukhona izwe lonke lihlanganiswe ndawonye kunjalo kuyini na yilo nyaka esiphila kuwo kodwa sonke isikhathi khona kulokhu kukhona imvuselelo kamoya ongcwele yangoqobo oyekhubekayo benifanele niyibone iye yazamazama phambi kwamehlo abo futhi abakuboni kodwa uNkulunkulu uzokuthumela nje noma kanjani manje cishe ngesikhathi ephakamisa ingilazi esandleni sakhe sengiyamuzwa ethi awusho niyabazi labo bagiguka bangcwele esasinabo na nakhu la sikhona sizophuza itoast kubo umfowethu uma lokho kungesikho ukusakaza okuhle o bacabanga ukuthi lokho bekuyozamazamisa isizwe bekuyozisizamazamisa kodwa uNkulunkulu uyazamazamisa futhi ngakho njengoba nje wayeselungele ukuphuza itoast into yokuqala niyazi kwenzeka wabuka kwehla kuvele ezulwini kufika isandla somuntu futhi kwakukhona udonga olukhulu oluplastiwe namakhandlela hayi phandle bumnyameni kodwa ekukhanyeni ngqo isandla somuntu sehla futhi sabhala mene mene tekel ufasini sibhala odongeni Sengiyambona lo somahlaya wesimondeni emi lapho ne futhi esahle amehlo akhe amadolo akhe eshayisana wavevezela wonke o emi lapho ebuka iBhayibheli lathi amadolo akhe ashayisana kuyoba khona ukuvevezela ngolunyelo lezi zinsuku wavevezela wonke kwakuyini na kukhona okwenzeka ayengakaze akubone ngaphambilini wayecabange ukuthi wayenawo onke amabutho ngaphandle kodwa uNkulunkulu ubuka phansi esezulwini naleso sandla somuntu osiqala kubhala futhi sengiyawabona amasosha edansa nje nalabo abesifazane namadoda lapho namakhosikazi awo ekhaya ehamba phansi nengane egulayo bona phandle lapho nomunye wesifazane ezingalweni zabo imelika yesimodeli nje nesikhathi esikhulu edansa futhi xokozela futhi khona manjalo kwenzeka ukuthi futhi baqala ukubuka umholi wabo futhi bathola ukuthi babuka ngalo dongeni nesandla esilobayo sasisodongeni uNkulunkulu wayengenile ngakho sengiyayizwa inkosi ithi lokhu kufanele kube ngokwenkolo sizobhala elinye icwecwe njengabanye babaculi bethu nabanye bosomahlaya bethu namhlanje ngakho wathumela futhi walanda umbishopi nombishopi umkhulu bonke ababhuli bakhe nabeluleki wathumela futhi wathola amagosa esigodi labo bonke odokotela bezobuNkulunkulu futhi wabangenisa bonke ukuba bafunde lo mbhalo wesandla kwenzekani lapho befika lapho na babengakaze babone lutho ngokukhuluma ngezilimi izilimi ezingaziwa babengakaze bafundiswe lutho ngakho babengazi lutho ngakho babengaba kanjani nesiphiwo sokuhumusha na lokho kwakusemgamancweni wabezizwe bokuqala futhi kwakukhona ulimi olungaziwa odongeni akukho umuntu ongakaze ezwe lutho ngakho kodwa kwakubhalwe odongeni ngolimi olungaziwa nalaba abashumayeli bathi asazi lutho ngokungaphezu kwemvelo kungaleyo ndlela namhlanje ukhuluma ngokukulukisa ngokukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu amaphesenti angamashumi ayisishiya kalelunye abo abazi lutho ngakho kunalutho abakwaziyo kuphela ngeyabo endala ebandayo isayensi yezenkolo eyisitashi eyenziwe ngumuntu wo usuku olubi kakhulu esiphila kulo nabantu bazobhubha futhi abayiki kulalela nakho kwakubhalwe odongeni futhi abakuqondanga ngakho bonke bathakazela sonke isigejane sabo abashumayeli nabo bonke kodwa nakho kungena indlovukazi encane yayiyini indlovukazi na yayingekho ephathini yabo yomculo wokuzibinya ifanele ukuthi yayise emhlanganweni womkhuleko ndawo ndawo nabaprofethi niyabo yayingekho lapho ngoba ibhayibheli lathi ingena ephathini ngaleso sikhathi futhi yagijimela phezulu enkosini yayisithi o nkosi manje lokho kumele ibandla indlovukazi umlobokazi wenkosi yangena egijima yathi o nkosi ungakhathazeli kakhulu futhi ungejuki ngoba labo dokotela bezobu unkulunkulu abakwazi ukufunda okungaphezu kwemvelo kodwa kukhona umuntu ongakufunda osembusweni wakho futhi ngijabula kakhulu kulobu busuku ukuthi ukhona umuntu ukhona oqonda okungaphezu kwemvelo uyinkosi uJesu Kristu onganakiwe ophakathi kwethu uyakwazi okungaphezu kwemvelo futhi bathumela futhi balanda uDaniel umprofethi futhi wangena futhi wathi wayezokufunda ngokuba wayenesiphiwo sokuhumusha ngakho uqala ukuhumusha ulimi olungaziwa futhi watshela inkosi okwakuzokwenzeka inkosi yayicabanga ukuthi yayivikeleke ngokuphepha kodwa yayingakwazi ukuthi ngaso zonke isikhathi isizwe esingena nkulunkulu njengerashiya manje khumbulani umprofethi wayengekho emede operesiya wayesebhabhiloni umculo wokuzibinya omkhulu wawuqhubeka eBhabhiloni lapho imvuselelo yayiqhubeka khona futhi lapho umprofethi ayekhona nomlayezo wawukhona kodwa ngase zonke isikhathi amamede namaperesiya njengoba nje engena nkulunkulu futhi engena nhliziyo njengoba irashiya injalo ayethola indlela babe nososayensi abathile futhi babedlule umfula i-Eufrate futhi namhlanje ngenkathi sicabanga ukuthi sasinakho konke futhi khona impela phakathi komculo wokuzibinya wethu nodumdum nabadansi bethu abawundula izingubo esiteladini esidlangalaleni awusadingeki ukuba uye enkundleni basesiteladini abawundula izingubo yilokho kuphela abayikho abawunduli bezingubo besimodeni esiteladini bagqoke njengojezibhele bezibiza ngamakristu nombhalo wesandla usodongeni kukhona iSputnik esihamba esibhakabhakeni futhi asikwazi ukuncintisana nazo samisa isisodwa sahamba amafidi amathathu sasuka emhlabeni futhi safiphala futhi singabheka phezulu kulobu busuku futhi sithole ukuthi iSputnik esikhulu sizungeza umhlaba futhi eRussia isiphuzo isisodwa nje esengeziwe sikagologo futhi besingaba ngumlotha ngaphambi kokusa uBilly Graham washo esikhathini esedlule kusakazeni kwakhe akukho neyodwa into yokuvimbela imelike kubeni isathelayithi eRussia nganoma yimiphi imizuzu eyishumi nanhlanu yesikhathi bafuna ukukwenza yini indaba na sazizwa siphephile asizange na kodwa sashiya uNkulunkulu ngaphandle sasathatha umculo wokuzibinya waba ngowethu nalelonke uhlobo lokuzijabulisa kwesibodeni nezinto futhi sashiya uNkulunkulu ngaphandle kwesithombe nesandla esilobayo sisezibhakabhakeni iBhayibheli lathi kuzoba khona izibonakaliso emazulwini phezulu sinamasozo amasosandizayo ukuthi iPentekoni ayikwazi ngisho ukucabanga ukuthi ayini izinto ezingaqondakali emazulwini ini phezu komhlaba ulwandle lubhonga amagagasi amakhulu ukuze amazama komhlaba ezindaweni ngezindawo zonke izinhlobo zezinto zenzeka nebandla lisivivi abakwazi ngisho ukuhlala emhlanganweni yini indaba na ingoba iBhayibheli lizofanele ligcwaliseke isandla isilobayo sisodongeni imelika futhi iRussia uma befuna uku niyazi abalokothi baveze obala okwedlula konke kwabo nathi asikwenzi kodwa sikuvumele kwafika kule ndawo ngesono sethu nokuphila kwesimodeni futhi ngaphandle komkhuleko ebandleni ukuphola nokuhamba sikudedele kwafinyelela kule ndawo ba ukuba ke bebe uthumela cishe bane chani no half noma amachani amabili ibhomu phezulu lapho manje noma isatellite besingeke sabathinta ngomcibisholo jikjelwayo akukho nto esingayenza ngakho bebengathola ambalwa alawo mabhomu hydrogen aqhubekele ngo phezulu kweUnited States futhi bathi zinikeleni noma niye emlotheni bangakwenza emizuzwini eyishumi nanhlanu elandelayo besiyokwenze njani na ngani into kuphela enengqondo ekhona okumele yenziwe ngokuzinikela iPentagon ibiyozinikela isizwe besiyozinikela khona ke bekuyokwenzekani na khona impela sidleni sethu esinokudaka nayo njengenye iPearl Harbor imikhumbi emikhulu egcwele abantu abangamesaba uNkulunkulu amasosha amaRussia amabhanoyi agcwele wona angene ngo emakhaya ethu futhi adumbele abesifazane abadlwengule aqhumise amakhanda ezingane zabo esiteladini adle ikhaya futhi akuxoshe uzokwenze njani ngakho na konke ngoba sehlulekile ukubona isandla esiloba odongeni nokufika kwenkosi uJesu Kristu lalela mfowethu lokho bekungenzeka ekuseni futhi uma kusondele kangako bangaki lapha ofunde amaphephandaba futhi oqondayo ukuthi lokho bekungenzeka kuseni futhi besingekwazi ukuzisiza na phakamisa isandla sakho impela awu uma lokho bekungenzeka kuseni nebandla liya ekhaya ngaphambi kokuba lokho kwenzeke kusondele kangakanani ukufika kwenkosi na oh uzongibiza ngomgindi kangcwele empeleni ungahle ngizizwa ngikholwa lalelani inkosi ibingafika noma ngamuphi umzuzu sisemgamangcweni izibonakaliso izimanga isandla esilobayo izipikipiki amasosa andizayo yonke into ibandla liphola sisesikhathini sokuphela uzokwenze njani ngakho mngani na ungalaleli ukuthi lokhu kube ingane kwani lokho kuvela kuisho kanje inkosi sengivala nje ngifisa ukusho lokho ningathembeli kososayensi ososayense bavela ohlangothini olungalungile bakwenze kuqaleni basakwenza namanje abakhaliphile nabafundile bavela ohlangothini olungalungile ngothobile enhlizweni ovela ohlangothini lukaNkulunkulu hayi labo abane PhD ngisho ukuthi bebengeke angikusho lokho kodwa iningi labo livela ngaphesheya nevangeli lenhlaliswano siyakholela evangelini eliyifeshi endala elisindisa isoneni futhi likwenza uphile ngokwehlukile futhi likwenze ugcwale ukuthokoza nenjabulo futhi ubheke ukufika kwenkosi uNkulunkulu abe nomusa kini Greenville ningizimu Carolina uNkulunkulu abe nomusa kini vukani sisesikhathini sokuphela nakho isandla siloba hayi odongeni kodwa esibhakabhakeni uNkulunkulu wathi kuyoba khona futhi nango kungenzeka noma ngasiphi isikhathi lalelani futhi nithule manje umzuzu nje ngibe nenhlanhla yokuvakashela endiya maduze nje lapho engibe nomhlangano wami omkhulu kunayo yonke ngesibalo kwakukhona cishe lapho abakwazanga ukungena cishe izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngokukhulukiswa kwempumputhe ngibone abaningi kakhulu beza kuKristu kwakukude le kwezinkulungwane ezingamashumi amathathu zaseAfrika kodwa ngekathi ngingena ngacosha lelo phephandaba futhi lathi ukuzamazama komhlaba kufanele ukuthi sekwedlule lathi ngoba izinyoni ziyabuya futhi ngahamba ngayofunda udatshana nginalo esandleni sami khona manje futhi lufundeka kanje ukuthi cishe usuku ngaphambi kokuba babe nokuzamazama komhlaba endiya abanalo uthango olwenziwe ngocingo njengoba senza izintango zabo zinkulu izintango ezinde ezenziwe ngamadwala inqaba yezakhiwo zabo zenziwe ngamatshe abawacoshayo bese bewahlanganisa ndawonye nezinyoni ezincane zingena kuleyo mifanto emadwaleni futhi zakhe izidleke zazo futhi ngasezindongeni ezinkulu emabaleni ezinkomo izinkomo ntambama ziyafika futhi zime zizungeze lelo donga ukuba zibe semthunzini futhi zima zizungeze lelo donga ukuba zihlanganyele ndawonye futhi ziphume elangeni elishisayo kodwa usuku lelelani bangane usuku ngaphambi kokuba ukuzamazama komhlaba kwenzeke zonke izinyoni ezincane zandiza zaphuma futhi zashiya izidleke zazo zaphumela maphakathi namasimu futhi zahlala emahlathini nazo zonke izinkomo nezimvu ziphuma ngasezindongeni futhi zaphumela maphakathi namasimu futhi zamandawonye ukwenza umthunzi kwenye nenye yini eyazitshela ukuthi kwakuza ukuzamazama komhlaba na uNkulunkulu ofanayo owaziholela emkhunjini kudala futhi zahlala lapho izinsuku ezimbili kwaze kwaphela ukuzamazama komhlaba zaseke ziqala ukubuya futhi zazingenamfundo zazingakwazi ukufunda nokubhala kodwa ziyizidalwa zikaNkulunkulu ezofanele ithembele kuye Angizami ukwesekela ukungazi kwami ngokuthi wena ngisho ukuthi awufanele ube ngofundile kodwa imfundo ibe yisithiyo esikhulu kunazo zonke ivangeli eselake laba naso Kodwa ungancike emfundweni yakho emphakathini wangakini esizweni sakini phezu kwebandla lakho thembela kuNkulunkulu futhi umvumela kuhole Lalelani bangane ake nginitshele namhlanje uma uNkulunkulu ubengaxwayisa izinyoni ukuba zindize zisuke engozini ziphume kulezo zindonga ubengaxwayisa izimvu nezinkomo ukuba zisuke ngakulezo zindonga zazizowa ubengenza kakhulu kangakanani owesilisa noma owesifazane owenziwe ngomfanekiso wakhe na Lalelani bangane ake nginitshele futhi lalelani lokhu futhi niqiniseke ukuthi anikugeji nonke nabantu lapha nonke sukani kulezi zindonga zesimoteni zasebabiloni lama banja nezinto efundisa ukuthi izinsuku zezimangaliso sebedlule futhi ayikho into ukuthiwa inkolo ethinta inhliziyo ngempela sukani kulezi zindonga zesimoteni zizowa futhi zidilike gijimani masinya ningene maphakathi nomusa kaNkulunkulu futhi nibize uJesu Kristu ukukhona umthombo ocwaliswe ngegazi elimunqwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni ziphukuta ngaphansi kwechantala kusuka onke amabala azo ecala beningama ngezinyawo zenu umzuzu njena wo uNkulunkulu yiba nomusa gijimani bantu sheshani 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 nifike kuKristu ngokukhulu kushesha elingakwenza sukani kulezi zindonga zesimoteni zalokhu okungokomthetho ngenani phakathi komusa kaNkulunkulu ngokushesha nonke nina amabaptisti mamethodisti ipentekostali nazarini ipilgrim holiness ikatolika nonke sukani kulezi zindonga zebandla lesimoteni uzizwa sengathi uphephile ngoba yibandla elikhulu akukho okumelene nalo kodwa mfowethu ngaphandle uma utholakala emseni wakhe umbozwe ngobubele bakhe namandla akhe kuzokusiza ngani na ngizwa ngiholeleka ukuba ngishe lokhu ngaphambi nje kokuvala sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzu nje muva nje akekho onyakazayo ngiyacela muva nje kwakukhona indoda yacishe eminyakeni eyikhulu eyedlula egama linguDanny Greenfield umvangeli wasemelika wesimodeni waphupha ukuthi wafa futhi ngenkathi efa wacabanga ukuthi wenyukele ezulwini wafika eminyango futhi ngenkathi eselapho eminyango umlindi uyaphuma wayesethi ngubani wena osondela kule ndawo engcwele na wathi nginguDanny Greenfield umvangeli wasemelika Wathi ngizobona mnumzane uma igama lakho lisencwadini futhi wabheka encwadini ngokungekho gama elinjalo waphuma wayesethi mnumzane igama lakho alikho kule ncwadi ufanele usuke esangweni wathi mnumzane ngingumvangeli wathi ngeke kwasiza ukuthi ubungubani wathi nginakekela lezi zincwadi kuphela negama lakho alikho encwadini wathi ngingenze njani na wathi ungaledlulisa udaba lwakho luye esihlalweni sobukhosi esikhulu esimhlophe sokwahlulela wathi uma kuyilokho kuphela ebengingakwenza ngizokwenza futhi wathi uqala ukuhamba emkhathini futhi wahamba ngejubane ngejubane waseke eqala ukunciphisa izingange kathi engena ekukhanyeni ukukhanya kwakungavele endaweni yathize kodwa lapho esengene ngo enkabeni yakho wama wathi oh indawo enjepho ukuba kuyo Futhi wazo iphimbo elikhulu lathi Daniel Greenfield uzeleni ekwahluleleni kwami na wathi ngenqatshiwe esangweni futhi into kuphela ebengingayenza mnumzane bekungukwedlulisela udaba lwami lapha kuwe lathi kulungile uzokwehlulelwa ngemithetho yami wathi Daniel Greenfield wake wakamba amanga na wathi ngangicabanga ukuthi ngangibe yindoda eneqiniso kodwa ngazi ukuthi kwakukade kukhona izinto engizishilo ukuthi zazingesilo iqiniso wathi yebo nkosi ngiyaqambila amanga lithi wake weba Daniel Greenfield na wathi uma noma yini ebengicabanga ukuthi bengiyiyo bekuyoba ukuba qotho kodwa wathi ebukhoneni balokho kukhanya ngakhumbula inqwaba yezivumelwano ezincane engazidonsa ezazisolisa manje buka mngane khona manje lapha emhlabeni indlela ozizwa ngayo manje ungahle ucabange ukuthi kulungile kodwa ebukhoneni balokho kukhanya ngolunye usuku kuzoba nenqwaba yezinto ocabanga ukuthi ilungile manje izobe isolisa ngalonkathi wathi yebo nkosi ngebi lathi Daniel Greenfield umthetho wami udinga ukuphelela ubuphelele Daniel Greenfield na wathi kabo nkosi bengingaphelele wathi wayelalele ukuzwa lelo phimbe likhulu elaliyothi suka kimi wena muntu omubi kabi futhi wathi wezwa ngale yonke iphimbo elimnandi kuna wonke ake alizwa alikho iphimbo likamama elifana nalelo ngani futhi waphendukela ngakwesokudla sakhe ukuba abuke wathi wabona ubuso obuhle kunabo bonke ake abubona akukho buso buka mama obabubukeka njengalobo futhi wathi wahamba wasendela kuye wamgaxa futhi wathi baba kuyiqiniso ukuthi Daniel Greenfield wayengaphelele empilweni yakhe ngekathi esemhlabeni kodwa yinye into Daniel Greenfield ayenza ngekathi esemhlabeni wangimela ngakho lapha ngekathi eselapha ngizommela ngiyabangala kulobu busuku mngane uma wethembele ebandleni lakho ukuba likumele ngalolo suku ngabe uthembele olwazini oluthile oluncane oke waba nalo ukuba likumele ngalolo suku na ubani obeyokumela na uyamazi na ubeyokumela na yenza ukumela kwakho manje uzokwenza ukukumela kwakhe ngalonkathi manje namakhanda enu ekhothembe futhi ngikhulekela ukuthi niqotho bonke phakathi lapha bebengathanda ukuthi uNkulunkulu othandekayo ngimi ngezinyawo kulobu busuku ngoba ngenza ukukumela futhi ngifuna wena ukuba ungimele ngalolo suku ngizamile ukuba ngowesifazane ohloniphekile noma owesilisa ohloniphekile mfane noma intombazane kodwa ngempela ngifuna wena ukuba ungimele nkosi manje ngiphakamisa isandla sami njengesibonakaliso sokuthi ngifuna wena ungimele ngenkathi ngisakumele beningazi phakamisa izandla zenu na uNkulunkulu anibusise kuso zonke isakhiwo ngokwangempela amakhulu amahlanu noma ayisithupha mhlawumbe ngaphezu kwalokho ofuna uKristu abamele yenza ukuma kwakho uKristu uzokwenza okwakhe ngalolo suku lelo elimnandi iphimbo elinomusa lapho umzabalazo ucindezela umqamelo ofanayo futhi ukushaya kwemithambo kuyanqamuka nemithambo ebandayo iyaphola ezandleni zakho nomzabalazo usemphinjeni wakho nodokotela suka hambe futhi anikine ikhanda lakhe kuzoba nomuntu ozokwenza ukuma ukukumela uma ukuhlose ngempela kojamisana amakhanda enu emzuzwaneni nje ngizocela uJoseph ukuba eze lapha futhi asihole ngomkhuleko nisakhothamisa amakhanda enu kuhlose ngempela manje ngayo yonke inhliziyo yakho ukhuleke ngisaphendulela inkonzo kumfowethu uJoseph Bozelle.